www.andontomyfade.com.
Bye, dear chat. Kill this beat for me.
Zadijana nene fana odi basi, zarengeni 5 pini yoka basi. Inu ndine tisiye kucheza basi, niendele yanga ndikwele yanga basi. Zoipa santa kuteli mumakamba, furo ndichani mwinalele mukamba. Mumandi nyoza ngati ndilibe magolo, mwadi ndine kape ndilibe tsogolo. Ndisa name zimani wawa, munti mamanga zimani poa. Ika kala haso ni maitiwa, Bobana inu sindi safara. We come from where people we gadi. Woseza zima tumba makazi makazi. We come from where people we gadi. Woseza zima tumba makazi makazi. Nisa name mandi wanjeza. Zarengeni dola disiye kujeza. Nisa name mandi wanjeza. Zarengeni dola disiye kujeza. Nisa name mandi wanjeza. Zarengeni dola disiye kujeza. Nisa name mandi wanjeza. Sana amezi zizandikwana ndauzi na makofi mumani pasa inu ndine tisiye kuchesa muzipanga zanu ndizipanga zanga kuyambira lelo inu sino nzanga eya ndiyankula ngati ndajakanja zarengeni dola patuma musanja ndizivala zanga muzivala zanu kuyambira lelo sina kulu lanu zarengeni mone kuti kale yanu kuyambira lelo muzipanga zanu ndizivala zanga muzivala zanu.
Stream and download your music on AntonTomoFair.com.